Okay, jonga mntase wena focus apha ekundenzeni mhle entloko yam and ndiyakucela mani masoli ungamani ubukele ezi music videos zakho apha entloko yam uza kundibosha kaloku funeka ndibe mhle phaa kula Mr. Soweto.
Oh, kanti ndifela wena ne-crush yakho uArthur. Oh, yini na that guy akazi nokuba uya exist. And Wes uzawuba ngu-Mr. Soweto. There's no way azobe esicingana ne-teenagers.
Samkelo!
Ungalingi uyibambe lo thini.
And umdaka.
Uyancolisa phansi.
Jonga your footsteps. Sigqiba ukuklina.
Oh, uArthur. Nibhizi nina ngu-Arthur. Ngizomtshela uma ngoba ngifuna nibuka i-TV.
Uyadika wena.
Sala nale TV yakho. So annoying. Bibi asambe.
Masambe mtasa.
Yeah.